ngihate la kuwe njebe ndihamba lendlela ndikhokhelwe nguwe woza woza njengokutsho kwakho suhambe nam longixesha uzundivulele zonke iindlela zam uzundivulele zonke iindlela zam yeah, 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 yeah. Uyinkanyezi yam ukhanye bumnyameni uyinkwenkwezi yam ndisekukhanyeni uyinkanyezi yam khanye bumnyameni yini bumnyama bungaka ingathi ndindedwa uyinkanyezi yam ukhanye bumnyameni uyinkwenkwezi yam ndisebuhlepheni uyinkanyezi yam ukhanye bumnyameni yini bumnyama bungaka ingathi ndindedwa